up my bye. Yes. For good in my country, life's unmade it. Mr. Gunsmith. Na na na. Ba-da-da. It's an imbia. Bunyoro Kitara. Busoga Ankole. Buganda. Agarye Wamunge Garume Nyama. Republic of Uganda. We stand tall. Yes.
Olutalo galuwete tuliyambale gule olutalo galuwete tuliyambale gule tulivimba Uganda mpya tuliyambala engulezi Masa Olutalo galuwete tuliyambale gule tulivimba Uganda mpya Obusosoze nga buwete tuliyambale gule nenguzi ngewete tuliyambale gule nobulyake nga buwete tuliyambale kule tulivimba mu Uganda mpya tuliyambala engule zima samasa olutalo galuwete tuliyambale kule tulivimba mu Uganda mpya Solo nga kukendede tuliyambale nkule People power nga tuwangude tuliyambale nkule Amalwaliro nga katerede tuliyambale nkule Tulivimba Uganda mpya Tuliyambala Engule zima samasa Olutalo galuwete tuliyambale kule Tulivimba Uganda mpya
Fune ndagamuntu You and me we can make a difference People power united we stand It's time to make a difference Tuchusembera Ebitunyigiriza byonna bikwewo
Tuliyambala Engule zima samasa Olutalo galuwete Tuliyambale